try to live kama Holy Spirit talent ni may receive. Nimengoja siku mingi nifike hapa. Juu hii mziki kwangu ni kama the last supper. Man, usijichoche mbele yangu. Juu haujui vile mtu wangu nimesuffer. Nikao niulize ati who is the best rapper. Mini mekamp, wapi hizo mula? Come to share, life a real guna. Msingoje nipande ndio mkuje kuvuna. Kabla ubonge hiyo ulimi chunga. Dema kisare badili hiyo lugha. Yo, hakuna haja ya kuwari. Life ina move on, tuone tumetoka mbali. Mini najibu jua ready mkona swale. Ishi life yako, wachana na ya wale. Jui destination na life kwangu safari. After hard work, naenda jo mini kalale. Sezi sahau mini metoka Kitale. Kwa roho yangu imenidunga tu mishale. Sirogi, ndo nijulikane. Ndo nataka fame, mimi sijale. Nataka ganji kwa wingi sana. So, kaha unipendi utakonda proper ka kani kuanguka utangoja ngoja juhisi citizen na waroga roga pace wale jefuamo ni frika wizi junaogopewa kama giza na mwizi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tuko kaze. Saturday, Sunday 24/7 si hatulale. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tuko kaze. Saturday, Sunday 24/7 si hatulale. Yo, niede roko nogo sharia besha. Ado maroria kayotara shoka moshie. Isi besha mani ya gaiti geigana. Gedhane kera regana diyo ene dha shigana. Doka make nyore ya niede te besha. Niena ishio besha neta brother na sister. Niite hasla modho komi kwa ibizna. Niko imara kama simba ya pilsna. Tabia zako waziendani na kanisa. Na unadhani hakuna mtu anashikanisha. Na leta tension kushinda breaking news. I'm on my own lane, yani Swash Avenue. Nyimki expire, mina baki kuwa ni ukani pesa. Letra, chuki tembeza. Chunga hii Nairobi itakuhemesha. From Monday to Friday, Saturday na Sunday. Niko busy buda nikisaka male. Ndio pate riziki tabidi umwage jasho mse. Hakuna cha huruma hapa. Kama haufanyi kazi si utalala njaa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tuko kaze. Saturday, Sunday 24/7 si hatulale. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tuko kaze. Saturday, Sunday 24/7 si hatulale. Ayo, wale ambao wanabonga mob waambie tumesikia na tuogopi. No, wataka mkusaka job wapate sindio boss. Sindio wale maangri kushinda bats, you know. Tunaingiza njeve wanasoku close the door. Nikiwin, nikilose, mini artist, me you draw. Hawa marapo ananitaka taka. Hawajui hao ndio wana west githa. Hey, ati yote ni vanity. Na vile pesa zina nipeleka insanity. Hata life inipatie machungu. Mina wewe mbele ya God si tuko sawa. Ama bado nataka kunijaribu. Jumziki niliacha kuifanya kabati nasibu. Dunia imenifunza vitu mingi kama walimu. Ati naitwa Swale wala sio gadhirimu. Mpaka wazazi anaona huu kijana ni wazimu. January to December hajapiga hata simu. Aonekani mtaani ama alikunywa sumu. Mara ya mwisho kuonekana alidai ako busy. From Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tuko kaze. Saturday, Sunday 24/7 si hatulale. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tuko kaze. Saturday, Sunday 24/7 si hatulale.